Sidoo kugu horeeyaa loogu sii hambeeyaa Dadku waa hanti baro 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 dadku waa hanti.